Umenichanjia damu, labda ni ashum. Mbona walo kwacha nyuma watajilaum? Ewa natujaza sumu, tutengane sumu. Na moyo nanisukuma kukuacha ngumu. Kama ungelikuwa salio, ningekujaza on my phone. Upendo nijaze kwa kilo, toshuki nawe mala. Kama ungelikuwa salio, ningekujaza on my phone. Ujisi wapi kidalingo, Ujaza mama zima kwa ku baby. Kutwisha upendo na mau bebe, Cheza mama zima kwa ku bebe. Na kutwisha upendo na mau bebe. She's rocking my body. Na usiku silali. She calls me a sugar. Anani furuga. Akanishika kweli kweli. I just wanna marry, marry her. Na kwa kisi wezi feli. Na kwanza ninazidi kredi. Kama ungeli kuwa salio, ninge kujaza on my phone. Upendo nijaze kwa kilo, toshuki nawe mala. Kama ungelikuwa salio, nenge kujaza on my phone. Ujisi wapi kidalingo, Cheza mama zima kwa ku baby. Na kutwisha upendo na mau baby. Mama zima kwa ku baby. Na kutwisha upendo na mau baby.